kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
Mamadou Watara to bëgg jàng nga fandu hala Mamadou Sama Sibou Jamnyal sa graw hedibe ko metti laaji nde na ngui kabaruji di ngana ngoga projet lulu bravo medjambe na yo jikke mudun do semingol golli dal to tumbutum den bangal fondation irondel e radio e jamana tarki meden handi naba en kulukuru be dorde famu do ñanan kulu kaaje ben bidi do e kabaru laamu mandin ko be sunjata keita e sumaguru kanti di mon sema kaw jam men handi di bisibla sakra semgul bawde nantinobe kabaruji golnobe ko mun en huncande hore gullidal ben li alhaliti Allah ndenagu kabaruji di ngana gonga dum do woni fanda projet bravo media mijo ben fondation irondol mo gollata radio jamana tumutu keddon na festo LCC e asitu balde
Al Hussein Alhaji kan woni lamido radio jamana hakkil mako projet lolido bravo o waram latar sababu radio mako o yiltina kulle kese bawdi sembinde endam hakkun mako e yimbel keddotobe mo
mi garan wade golleji garoji waltinde numi gollirta joda halaji hejoji kartanaji cellal ele bingu rewbe faabaade wawana hore mabbe e habude kabaruji peneji hejoji kartanaji hawalu jande sariyaji wara yiltinde
habo feode kabaruji peneji yo goto e fanaji projet lollirdo brave odo fana darne mudum ala mawni sanne jati bangal yimbe juttinobe kabaruji e do dido radio do waram latar sababu e jod mabbe be kaba kabaruji peneji be kontondira yimbe du dawda trawole kany woni kejaado prefet cercle Tombouctou
mi garam habude kabaruji peneji jiltintedi mino hula natinowo kabaruji burde neddo jogido malfal yiltingol hejoji kartanaji halalu wetagol wakasi kanye e hejoji jirminoji hakeji bani adam kanye honno e kewtirta chorotobe kugodiren e jude amin kaben kabaruji jiltintedi din gana gonga
andinde tan wiide projet lollirdo brave golle mudum ana woni waderle leydel kewde ko odo projet tawtatani woni sembinde golleji ngattedi fayotto waddude holare kay faabaare yimbel nantinobe kabaruji darani be hore mu en ele golleji mu en foroba do woni ko Al Husseini fay hebani studio tamani yude Tombouctou
to mbiyen hejabe laamu habitibe ameri en commune ngaji miseni le mali mbengi to Côte d'Ivoire ngadi bottuji tagte yonterande to gandan ben Côte d'Ivoire kaldital ngalana yowi nonno duti alaji le kedi di mbiyen yo bangal yambere nyoloma runda afrique do keri leyde prefet Kadiolo Bakary Diouma jakite ardi nonno delegation mali to koroton no ben sabi nyoloma kertana do nyungitibe kala noga juin ACR wudibe mun en ngadi faabaji fewde e nyungitibe déplacer en be tottama kaki gollirde demal taru jena dun tottama yimbe to yuwaru ton no ben imuji bak 2026 pour alternaire hande de 22 juin ben imotobe na mbara chamantate go ane mabbe sappo e joyon surba be fufuna imo le série lodirote SS ke jawdo ben prefet o Abdourahmane Koulibaly e maire commune o ben yimbe le hobbe darni ko de le centre o yalla ben yamirde football do imuji di wattu 8h njahan joni to kulkuru to ben bedorade famu nokku kaaje nyana kulu ben kedona bina jara kanko gidi tursi en do festango alcisi
lo yanakulu tin kulin sacré
do hayran yana lollirdo yanankulu yo hayrete duna san jogine daraja e le finatawa dedo hayre kanko sumoguru kante nati le mudum wakat no feutino e kabotobe manderinde le dedo hayre woni ogol leedi mawdo goto kolta do wiide kanyo darani denagu region kulikoro kay megetana e mangal mudum fu dedo hayre antidina san wakat fu no yimbe warfa betto dom sobe jama nyebe kanyo nande mu daroto dom yetta kanko sumoguru kante sabi jabaade e haare nyana kulune tawi a yettay sumoguru kante yi hunde bonde sanno
pratiquement d'un sacrilège
do en katene kabaruji amen kirduji hande di on jarama hedade yonkirejam